Mwana mukanya mahoro bakunzi bikiganiro imvano imvano. Imvano imvano y'uyu munsi tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2019 yahuje abanyapolitiki babiri b'abanyarwanda Andrea Sebatware na Faustine Twagiramungu. Sebatware yabaye perefe abana ministeri wa ministeri y'amaposta n'itumanaho na ministeri wa ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu n'ubucamanza mu kiswe Repubulika ya mbere yayobowe na Perezida Gregory Kayibanda kuva u Rwanda rubonye ubwigenge mu mwaka 1962 kugeza mu kwezi kwa karindwi 1973 imaze guhirikwa n'uwari ministeri w'ingabo General Major Juvenal Habyarimana mu kiswe Repubulika ya kabiri yayobowe na Generali Major Habyarimana Juvenal guhera muri uko kwezi nyine kwa karindwi 1973 Andrea Sebatware yabaye prefe wa prefektura ya Kigali. Faustine Twagiramungu yashinze ishyaka MDR Repubulika ya kabiri imaze kwemera politiki y'amashyaka menshi amara n'igihe gito ari ministeri w'intebe wa leta yashinzwe nyuma ya jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka 1994 bombi ubu bari mu buhungiro mu gihugu cy'Ububiligi. Iki kiganiro twagiteguye ku busabe bwa Andrea Sebatware watwandikiye ku itariki ya 23 z'ukwezi gushize adusaba ko twamuha umwanya akivuganira na Faustine Twagiramungu ku magambo yavugiye mu kiganiro cy'imvo n'imvano cyahise ku itariki ya 9 z'ukwezi gushize. Mu butumwa bwe bwana Andrea Sebatware yavuze ko mu bisobanuro Twagiramungu yatanze ku mvururu zabaye mu cyo yise amarembera ya Repubulika ya mbere yavuze izina rye nk'aho yazigizemo uruhare nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'ubucamanza n'inshuti ya Habyarimana. Andrea Sebatware yakomeje muri ubwo butumwa bwe avuga ko atumvikana na Twagiramungu ku bisobanuro yatanze ku moko y'Abanyarwanda. Aravuga ati uburyo Twagiramungu yabisobanuye yasanze bisa n'ibishaka kugoreka amateka y'u Rwanda. Tumaze kwakira ubwo butumwa navuganye na Faustine Twagiramungu yemera kuvugana na Andrea Sebatware muri iki kiganiro mwateguriwe na Ali Yusufu Mugenzi.
Samira na radio yacu dukunda cyane BBC gahuza miryango.
Reka mpere kuri Sebatware, wifuje ko twibanda ku ngingo ebyiri. Iya mbere ni mvururu zabanjirije kudeta yahiritse leta ya Perezida Gregory Kayibanda mu kwezi kwa karindwi 1973. Iya kabiri ikaba amoko y'Abanyarwanda. Kubera ko uri kumwe na Twagiramungu mu kiganiro, si ngombwa ko nsubira mu magambo wanditse. Twagiramungu aguteza amatwi. Hera ku bijyanye n'imvururu zo muri 70 na gatatu.
Nkuko nari nabikubwiye nabikwandikiye nasigira ngo nsere Twagiramungu subanurire asobanure n'abatwumva iryo zina ryanjye yavuze ngo muri ndi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'ubucamanza sinzi ibyo yavugaga nyine bitagenze neza n'abavuga ati n'umugabo Sebatware Andrea nawe uramubaza uti se Sebatware kuki asubiye avuga ngo yari minisitiri w'ubutegetsi n'ubucamanza urekeraho njyewe rero ntabwo nanyuzwe jisomana kugira ngo aho ngaho Twagiramungu asobanure icyo naba narakoze.
Numva ari nko kwirengagiza akazi yarashinzwe. Ibyo ngibyo uko ubivuze numva atari byo byagombaga kuzana kuri BBC kuko wagombaga kuvuga imirimo wari ushinzwe wowe, kuvuga ko wari minisitiri wa interior gusa cyangwa se minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ntabwo bihagije. Ugomba kuvuga n'ibyo wari ushinzwe. Cyakabiri ukavuga n'ibyo wari ushinzwe uri ministre w'ubutabera muri Repubulika ya mbere hanyuma muri ku gusubiza
nayo ministre w'ubutegetsi bw'igihugu. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu za televiziyo nyine afite zo zirahambuye ni nyinshi ku buryo bwa rusange. Iyo ministeri ishinzwe ubutegetsi bw'igihugu ku bucamanza cyo kora koko harimo ibice bibiri. Hari igice bita ministeri publique cyangwa magistrature debout. Ibyo ni bimwe twita mu magambo asanzwe pariki donc harimo basutsi harimo procureur. Iyo rero ikorana na ministeri y'ubutegetsi none bakaba na magistrature assise ni bimwe bita mu gifaransa cours tribunaux tongo bari ababuranisha ibyerekeye inkiko donc cours tribunaux. Twari tufite kanto urukiko rw'ubujurire urukiko rwa mbere rw'iremezo nyine n'ubujurire niyo cours d'appel hanyuma cours supreme. Ibyo byose byagengwaga ku rukiko rw'ikirenga. Icyo ministeri y'ubucamanza yakoraga ni ugusinya niba hari uwo bashyizeho cyangwa bavanyeho prezida amaze gusinya ministre w'ucamanza yasinyaga ikurikiye ya prezida ariko cyabaga bitanzwe na Nakuru Supreme cyane cyane umutwe urushinzwe donc izo nkiko kidi ministre yakoraga icyo gihe ni wabahembaga naho ari kubakota ko iby'amashimi byose ari kubagenzura uko bakora bagenzurwa na Nakuru Supreme donc urukiko rw'ikirenga
ikibazo nabajije ariko umenye utacyumvise neza
birashoboka
ko wari ushinzwe ministere ibiri ariko nyewe iyo ubucamanza ntabwo ariyo numva nagombaga kuvugaho cyane kuko sinagira kumfungwa nge navuga navuze ko n'abanyarwanda babyumve nongera kubisubiramo kandi nabibisinyira ngo nibyo yumvise navuze ko kudeta yabaye mu mwaka w'1973 ku itariki ya gatanu itari ngombwa kubera ko hari abantu bari bashinzwe umutekano kandi iyo kudeta ikaba yarakozwe bavuga ko ari ukugira ngo bahoshe imvururu zari mu gihugu ikibazo rero ngubaza ni iki ngiki wowe nka ministre wa interior ndashaka kumenya ibintu wakoraga wowe wari ushinzwe iki ubibwire rubanda n'abana batoya batazi ibya ministeri ya interior uvuga ibyo wakoraga
icyo kizambe rero nge ndumva kitagwe cyane ku muntu wakoze uwo murimo yewe nakubwiye ko ku gipande cy'ubucamanza uvuze ko atari
abandi bo bari bagikeneye
bashaka kutwumva minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu niyo yakoranaga na ba burugomesire n'abaprefe ibyerekeye amahoro mu gihugu yari bifitemo uruhare kubera ba burugomesire n'abaprefe ikindi ni uko prefe cyangwa se burugomesire biyambazaga inzego zindi bibaye ngombwa nka perefe yitabazaga abajandarume cyangwa se abapolisi biterwa n'igihe byabereye niba bakeneye ariko ndakumenyesha ko abapolisi cyangwa se abajandarume kuva muri 1935 ibyo bitaga securite interiyeri ari nayo cyane cyane nyine yari ishinzwe ibyo by'umutekano no kumenya nyine ibyabaye n'iki babyambuye minisiteri do interiyeri bashyira muri minisiteri y'abasirikare na polisi ku buryo yiswe minisiteri de la garde nationale de la polisi aho rero ntabwo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ntabwo yari agifite mu buryo ashinzwe securite interiyeri aho ngaho rero naho ngira ngo niho yende bari warukeneye ni uko byari bimeze
ibyo numva ari uguhunga responsabilite wari ufite uguhunga responsabilite wari ufite ntabwo wavuga ngo sekirite ntiyakurebaga ngo ntiwari ufite ngo se niba ngo ari sirute interiyeri kugira ngo wenda nkubwireje uko mbitekereza kudeta ntabwo yari ngombwa kuko ntabwo ariko constitution ivuga hariho parlement hariho na ministeri yawe ya interiyeri ukagira na ministeri y'ubucamanza wari umuminisitiri ukomeye cyane mu gihugu ukagira na Habyarimana nyakwigendera perezida wa repubulika ko kandi Imana ikomeze imwakire kuko kugira ngo uburyo umuntu atanahari nyine nibyo yari ashinzwe ministeri ya defense ni ukuvuga mbese ministeri ishinzwe kurinda sekirite mu gihugu cyane cyane ku bituruka hanze burya n'ikimaze bya interiyeri nabyo biri ukwabyo ariko iyo ministeri yari ikomeye ntabwo rero njye ni ukuvuga za ministeri mwari mufite abantu bikoranije mujye gukora iyo kudeta mwigize kugira ministeri eshanu kuri ministeri 16 n'abari bazirimo nshobora kubavuga wenda si ngombwa ubutegetsi bw'igihugu no kugira ministeri y'ingabo byonyine byari bihagije kugira ngo wowe na Habyarimana mwumvikane izo mvururu muzikeshe mukorere na perezida raporo siko byagenze rero ibyo bintu byakomeje kuba mwigaramiye abana bakicarana mureba imvururu zikaba mu mashuri mureba ndetse munazogeza mushyiraho komite mwashyizeho ngo yo kubicunga nk'aho nta bapolisi bahari imvururu zikomeza zityo mu gihugu ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi nyindagira ngo nkwibutse ko ariho wenda na kongere ya pariti yanyu wenda ashobora guterana ikarangiza izo mvururu na perezida Kayibanda mukamuvanaho bibaye ngombwa kongere yari kumuvanaho kuri jyewe rero ugiye kusobanurira ukambwira uti hari impamvu yatumye dukora kudeta ntabwo ushobora kwideruba ngo uvuge ngo ntabwo iyo kudeta wayigizemo uruhare kuko ufite ibimenyetso bihagije ni iyo minisiteri wayoboraga ibimenyetso bihagije ni ibindi nagiye mbwirwa n'abantu barimo abantu mwagiye mukora n'aba ministre hari n'umwe nakoresheje ibyo yambwiye byose ntabwo nabivugira hano uko yaje kurukiritwa ngo nagiye mu bantu gukora inama zo kuvana ho president Kayibanda ntabwo nabivugira hano kuri BBC ntabwo naje mu manza responsabilité rero ngawe wategetse ntugomba kuyihunga ufite uruhare rukomeye cyane muri ya coup d'etat nagusabaga ko uzashiruka ubwoba kandi ukagira ubugabo n'ubutwari ugasobanura rubanda uko byagenze ntabwo waba warategetse izo ministeri zombi ukaba kuko wari n'inshuti ya Habyarimana iyo mutaba n'inshuti ngo ugire n'uruhare muri iyo coup d'etat wari ministeri ntabwo wari kuba prefet wa prefecture ya Kigali kandi ni wowe wanayisabiye ngo ushaka kuba prefet muri capitale kimwe n'abandi bagiye babona ministeri bari muri izo guverinoma igihe abandi bari mu munyururu mwarabafashe mukabafunga nta n'icyaha bari bafite mwebwe mwarakoraga turagira ngo rero Bwana Sebatware abana dufite n'abuzukuru tuzasiga niba tugize Imana tukabasiga batongiye gutemagurwa bazamenya uko ibintu byagenze yewe ni gituma ngira ngo ibintu byumvikane neza nta rwangano tugomba kubishyiramo ntaki ariko tuvuga amateka y'igihugu cyacu tuvuge uko byagenze abafite responsabilité bazenyere nkanye mu byo nakoze muri leta ntatinzemo ubimbajije nshobora kuvuga amakosa yanjye wenda kandi nkabivuga rwose nta soni mfite nawe rero ibyo wavuga nta wakwirirwa bavuga ngo arakwanduranyaho ngo agufunge kuko hari ibintu byinshi tugomba kubwira abana bacu rega n'ibi byabaye ejo bundi muri 1994 ibintu bigomba gusobanurwa kuko byose bimwe usanga hari aho mwagiye munyerera mushaka gufasha abarwana ntabwo wambwira wowe ko utabaye inshuti ya Kanyarengwe ibyo ntibishoboka noneho rero njyewe ngiye kugusobanurira ibyabaye hariho sirote interiyeri hakabaho na sirote exteriyeri nka minisitiri wa interiyeri wari ufite uburyo bwose ntabwo wanganaga na Habyarimana
bwanatukira mu ngo sorote mwakomeje kurikoresha ariko ngira ngo sorote ni iperereza ryo mu gihugu n'iperereza ryo hanze
umbabarire cyane nibyo ubu nakomeje kuvuga nanjye kimwe na babandi ikinyarwanda basigaye barakigize ikinyarufaransa cyangwa ikinyarwongereza ubwo ndagira ngo ni iperereza ry'imbere mu gihugu yavuze ko ngo ryari rishinzwe Habyarimana Habyarimana ntabwo yari umuntu mubi kubikwerekeye yari kukubwira ati reka dukorane kuko wari Habyarimana polisi yarabarebaga Habyarimana yarebwaga n'ingabo mukarebwa n'ibyo ngibyo byerekeranye n'iperereza no kurengera igihugu umutekano w'igihugu mwembe uko muri babiri imwe mwarimo bishinzwe abantu bajya kurwana mu mashuri abana bajya kurwana mushyiraho komite disari yo gukomeza kubogeza no kwandika amabaruwa yo gutuka perezida byarangira muti abantu b'abanyenduga bari baratwaye ubutegetsi nta butegetsi babatwaye kubera ko nakubwiye ko muri 1965 minisiteri zigeze kuri 6 zari zifitwe n'abantu bo mu karere k'amajyaruguru y'igihugu akaba niyo mpamvu nyine mvuga ko coup d'etat itari ngombwa rero ngo musubize kuri ibyo kugeza ubu ngubu nta kintu bari wasubiza kandi ari wowe wantumiye washaka kumenya impamvu navuze ibyo ngibyo ndagira ngo umenye rero impamvu kandi uyibwire rubanda wantumiriye iki urashaka kumbwira iki ko nta ruhare ufite muri iriya coup d'etat koko watinyuka ukabivuga n'ibintu wari ushinzwe niwe washoboraga no kubikiza na perezida niwe washoboraga kumurengera kubwiza ukuri ubwira Habyarimana uti nta coup d'etat twumva ikeniwe ntawe yari gukora ariko niba kubyihorera bacu mu gifaransa umugani ngo kino dimo constant ngo iyo hari ibintu bakubaza ntuvuge ni uko ubyemera aho ndagira ngo rero none ubwire abazatwumva ikintu mpamagariye wumva nta navuze kitari cyo nkuko mviza n'ubundi nakubwiye none uvuga kimwe cyangwa se ibiri icyo ushaka ikintu kiri ngewe ngikoreshe ko ndi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa w'ubucamanza cyangwa se icyo naba nagomba gukora ntakoze uti nka Sebatware none ngaho abatwumva iyo nka Sebatware wayivugiye ko nakoze iki kibi cyangwa ikiri nagomba gukora ntakoze nibyo ngibyo nashatse kumenya ntabyo wakoze rwose ahubwo wowe wari wanyuraga mu nzira zinyuranye uvuga ko kudet tugomba kuba icyo ndabizi se nuko ndashaka kuvuga
bapfuye
ntabwo kuvuga bapfuye ariko nkuzi yo bwishyura ko nakoranye n'umuministri
wakoranye ibyanjye vuga ibyanjye nakoze cyangwa navuze
ibyo wavuze muri izo mvururu zitera ntacyo wavuze ibyo magambo wavuze ngo wirwaga ibyo kureba aba prefet ngo kukibuye ngo kazo kajya kwa president ushaka no kujya kumuha raporo we mu rugo dore ko nta soni mugira utanga raporo mu rugo rw'umu president wowe nkande mu bwagi cyambere ko ugomba kubitanga mu biruka mukorera raporo yanditse igihugu nkubwire ubwiza ukuri mwagitegetse nk'akazu kanyu abantu barwanye barwanye ntashobora kuzibagirwa mu buzima bwanje nabantu nkagitera nabantu nkamakuza nabantu nkamunyangaju nabantu nkakayibanda nambonye umutwa abo bose bakira abasore nababica mu mpaka barateranye bafata icyemezo kitari cyo kwica abantu ariko cyo kugira ngo abanyarwanda aho bari bageze nabo bagira agaciro ariko ntimwabihaye n'imyaka 15 ibintu muragenda murasandaza wowe rero ntabwo vraiment wari ukwiye kujya wicecekera ahubwo ntuwirwe witeranye n'abantu ngo urajya kuburana ngo hari ibyo ngo nibicyo ngo utakoze ntacyo wakoze ahubwo nuza kugira icyo ukora ntabwo kudeta ibara abari minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu minisiteri y'ingabo iperereza ryerekeranye n'ibikorwa mu gihugu iperereza ryerekeranye n'ibintu byaturuka hanze ibyo byose byari ibyanyu ingabo zari izanyu abapolisi bari abanyu abantu bakajya kurwana mukajya kubaza perezida ngo byagenze bite nta soni mugira bukeye rero mukora kudeta reka ngo ikindi kimenyetso cyerekana ko ibyo gutegeka byari byarabananiye mutazi gutegeka cyangwa se mwategetse igihutu mu magambo bari kumvuga tekereza umuperezida arafata mikoro diskuru ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi umunsi wo kwibuka independence mukohereza umuntu ujya kumwambura mikoro perezida akumirwa ntihagire n'umuvuga ati umuntu wambuye mikoro perezida agomba gufatwa agafungwa ibyo ntibyabaye ariko umuntu wamukoze isoni gutya ari umuperezida ukavuga ngo hari icyo yaba kinakoze koko ari nayo mpamvu yiko mbizi kuba mbifite n'ibimenyetso bigaragara kuba mfite n'abantu bashobora kubikwemeza ntabwo perezida Kayibanda yigeze ashaka kuguma kuri buriya butegetsi bumaze kumuteraho amahane kuva kuri iyo tariki kongere yagombaga kuba ku itariki ya gatanu ntimwatumye na kongere iwe ngo ademisiyone n'abantu bagombaga kujya kumusimbura parolomi iramutse ibyemeye yari afite amazina yagomba kuyatanga muri iyo kongere singiye kuvuga amazina yabo ndayafite ariko rero murashaka ku indi myanya abandi nabo barashaka kuba perezida ubu perezida bwa perezida Habyarimana uko yabishatse buzajya mubimenya mu mateka kuko byaturutse muri Kongo abakoranaga na Mobutu baje gukora muri kabine ye bahoraga bikurura hariya mu Rwanda baza kuvuga amagambo ndagira ngo mumenyeshe ko mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu njyewe nagiye i Kinshasa njya ni Badorite namutari mubizi Badorite nahamaze iminsi itanu nganira na Mobutu nabonye rero aho bagiye kunyereka ishuri ngo abantu bajyaga baza kwigiramo ukuntu bazakora kudeta i Kinshasa mujye murekera aho ngaho ntimukajye mushaka gukina abantu ku mubyimba amakosa nakoze igihe twagira mu mwenda yemera uretse mwe mungirekaho namwe muzemera yanyu hanyuma tubari mu gihugu kandi n'abantu bamenye aho ukuri guturuka nibyo ngibyo nshaka kukubwira kuri icyo kibazo
ariko twagira mu ngo reka mbere kuko anasaba twaravuga yakubajije ngo mbwira jyewe ku giti cyanjye nka Sebatware guteza amatwi mu magambo wakomeje kuvuga mu kinyarwanda wakomeje gukoresha ba bishaka benshi mu aho kuvugisha wowe ukoresha mwa Sebatware wamushyize mu kivunge cy'abantu cyangwa mu gatsiko cy'abantu cyangwa mu mutwe w'abantu ntabwo wigeze utunga gatuko uti wowe Sebatware wagize gutya nicyo yasabaga
ariko njyewe ngira ikinyabupfura niko batwigishije umuntu w'icyubahiro nk'uwo ugomba kumushyira mu bwinshi nkaba rero nibwira ko kuvuga ngo wowe Sebatware Sebatware yari umuntu ukomeye cyane reza numva rero rwose nta bintu ndatinya kubivuga ariko ntibyamuza kumubwiza ukuri
reka tumwumve
mugenzi ndumva twagira mungu yajimije yaje muri ya politike yo hejuru ngo yakunze kutubwira turi muri za mitingi ngize imana rwose icyo aba kinyibukije ku itariki ya mbere koko twibukaga wa independence turi Nyamirambo kuri stade habaye incident ebyiri
tariki ya mbere wakwibutsa batwumva kuko ni kera
kwa karindwi muri mirongo irindwi na gatatu
mirongo irindwi na gatatu
perezida afashe ijambo atangiye mikoro irasota abura umuriro abura kura ndetse nabwo yavuze ati hariya murashaka gukora kudeta gahunda muyikore ibintu nk'ibyo ariko iyo serivisi yari ya ministre de l'information minani kandi minani yari inshuti très proche ya Perezida Kayibanda hari abatekinisiye bari ngo n'umuzungu akukanya bagiyeyo na minani ahaguruka ajya kubareba fizibure yari yasose bayisimbuza indi abantu barimo rero n'abatekinisiye bakoranaga na minani minani niwe wari ministre wareberaga guverinoma abantu bakorana ntabwo se batwari
aho gaho buretse gatoni bwana se batware wowe uravuga ko ni fizible yateye ikibazo umuriro uracika ntabwo ari kumwe muri cyangwa
bose byamaze na kanya gato yo kuba bahise bayisimbura umuntu buragarutse noneho hari akandi gahungu ko mu Ruhengeri muri commune yahoze ku mini ya Kinama aho niko nanice hafi ya Kayibanda nagiye kubona mbona agahungu karaza katara hagera kakiri puruwa habutse abantu bageze barenga nka 200 hari bahita bagatangira ntabwo kimeze kagera kuri Kayibanda ngo kamwambure mikoro no Habyarimana nyine twari dukurikiranye ku murongo wa ministri ko twicaye bahise agahungu bagafata n'iki noneho ikiza kirimo kuri nge kuri umugo ako gahungu kakoraga muri migration service muri ministeri yanjye ku kibuga cy'indege noneho ako gahungu nza kubaza nyirumatse Matayo ni warushinzwe brigade judiciaire donc ministère public ni wari mukuru kuri brigade ya Kigali mbaza Matayo ko nawe yarahungaho mu birori Matayo uri amara si suwe navuze ngo mufunge donc ako gahungu kari ya mafaranga agera niba ari makeya ni bine niba ari menshi ni 40 bakiraga muri migration ku kibuga ari Kanombe kubwira Matayo uri amara seje ubundi banzaniye nkababwira ngo nimukurikirane mu mfunge ngo birangiriro nibirangiye tugeze muri reception d'ailleurs kutobaga reception mu aho twitaga muri 5 juillet none mpamagara Matayo mata uya si wa muhungu wibye amafaranga muri migration ku kibuga hanyuma sinatanze urudero ko mugomba kumufunga kugeza iyo amafaranga abone agarukiye icyo gihe bari bamaze kuraho la polisi byose byabaye by'abasirikare president yari yakuyeho la polisi mu bahinduka abasirikare mbese polisi bari bayikuyeho noneho Matayo nawe yabwiye umwe mu bakozi bakorana ko bajya kumureba aho ari bakamufata kwa mufunga OPJ wa Matayo ajya gushaka abo muri PM baragiye basanga ari muri kabare sinzi abasirikare ari kumwe nabo bagiye kumufata wa ngiye kusaba nka bya bindi byanyu mugera mwiruka ngo ni mukedi donc Matayo barambwira ati twagiye basirikare baratwirukana umuhungu ntibaba kimufashe
none ako uvuga ko ako gasore byarangiye gute kuko bagiye kumufata abasirikare baranga baramureka urubi ibintu yaje yagiye gukorera president wa republika ku mugaragaro ibyo byarangiye gute
nta kintu ni kimwe ministre yigeze inyereka kandi na kudeta urabona kudeta nayo yabaye biri hafi hari ro premier kudeta iba mu ijoro rya rokatere iyo dossier nge nyiheruka icyo gihe nuko byagenze
bwana twagira mu ngwa rugiye kuvuga nk'uca mu ijambo
ibyo navugaga si ibindi ibyo bintu bya security kubona umuntu ava ngo iyo kantarange akaza agashaka kwambura president mikro noneho ngo bakamufata ngo bamwigizayo ibyo reka tubireke nta nubwo ari ibintu bikomeye cyane gusa
n'uko buretse gato twagira ngo ngo birakomeye president ari umukuru w'igihugu ubundi kumwegera afite abantu bamucunga
nta kuntu numva umuntu w'umuperezida yahaguruka akajya aho avugira nta security bahari kugeza igihe umuntu aza agashaka kumwambura mikoro noho babona agiye kumwambura mikoro ngo asabe ngo bahaguruka ngo babe bijya kuvugana ngo nabagatwa nabandi yandi
ibyo byo umuntu wabo atabitinda cyane utatekereje igihe cyose ku minsi mikuru prezida muri kindi gihe yagendaga wenyine n'umusivile ntabwo yagendaga n'abasirikare ariko ku munsi mukuru protocol yarayubahirizaga deja yagiye kuvuga hari officier d'ordonnance wabaga ahagaze directement iruhande rwe uwo munsi nibwo bari banashyizeho un officier nibwo bwawe bwa mbere norakawe uzasuperviza la securite ya perezida icyo gihe ubundi ziko kuri uwo munsi perezida yapaza agaturupa rovi avuye kuri ya paruwasi ya nibare Saint Charles iyambiramo kugera yinjira muri stade uwo munsi perezida yapaje turupa rovi imbere yiwe kuri Saint Juillet
buretse gato turupa rovi wabisobanura uko batazi igifaransa
donc ni cyagiye bagenda imbere y'ingabo ingabo zivuza akakarumbeti niki naba kazigenda imbere azica imbere nibyo passe truparovi ubundi aho ntabwo yabikoreye none y'inyamirambo pura première fois yabikoreye imbere yiwe Kigali bien sûr
harakantu vuze nubwo wenda bitarimikeganira kugiye bintu
y'amatsiko
bintu y'amatsiko kuko nanjye bwo 73 nari nkiri umunyeshuri nta nubwo nari mu Rwanda nari muri Tanzania uravuze ngo bwari ubwa mbere agenda n'abasirikare ubundi yagendaga wenyine
kayibanze ubundi yazenguka u Rwanda rwose
wenyine
n'umuntu umwe w'umusivili n'umushoferi umuntu wagaba ari kumwe n'umusivile
ntibisa bavu najya nakubajije ntibisanzwe ku mukuru w'igihugu kugenda wenyine mu gihugu azenguruka wenyine
yazenguruka ku Rwanda rwose kuva yaba president nawe ariko ku munsi mukuru nko nakubwiye byanze ukunze yabaga afite office d'ordonnance tongo wa musirikare wayambaye soranero madayer yatoni y'iminsi mikuru y'abayereza officier icyo gihe hari umusirikare wamugendaga aho kugeza ihe amusezereye nimugoro uwo munsi nibwo bari banashyizeho na serivisi ya sécurité ya président akaba ariwe uwo musirikare babashyizeho ubwo niwe wagomba gukora ibyo bigomba bagomba kugarida sécurité ya président akabyumvikanaho na ministre de la garde nationale
dusubire rero ku ikiganiro twagira mungu yasobanuye impamvu yakuvuze mu kiganiro cyahise mu kwezi gushize yasobanuye impamvu kugeza ubu ngubu uranyuzwe cyangwa
no hari icyo yavuze si yoze gusa mu kirere ko ntacyo ibyo namaze nta na kimwe yavuze
ariko
kandi rero dusubiye inyuma
Yusuf Mugenzi
na
nagira ngo sebatware unyumve neza uranyumva
ndakumva gusa amatwi
ndagira rero ngo sinshaka kukwiyamira kuri telefone cyangwa se kuri BBC ndagira ngo ugiye ubwira abantu usa n'uwa hagato iyo politiki yo mu kirere uhora uvuga ni politiki ki ushobora kuyisobanurira abatwumva
no kubabwira ibibazo
n'ibyo baje kubaza
ibyo wari wabikora
muri politiki yawe ukajya mu bintu by'abantu ngo banyuze inyamirambo banyuze
ntabwo ari njye
mubihe mubahane buretse gatere kavuge hanyuma
ufite uruhare rukomeye muri kudeta yabaye ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi muri 73
mu make twumve cyangwa se urambuye ushaka kuri antakose batware uruhare mfite muri iyo kudeta ruvuge
kudeta ese yabaye iyo kudeta urarufite kuko ni nuko wayiteguraga birazwi kuko byose narabibajije wamenye ko kudeta izava ujya kubibwira perezida ugiye kumubwira nyine baguhaye uze gukora kudeta bayiguhereye ko wari umwitonzi gusa cyangwa wari umugambanyi
ariko se twagira mbwira nari kujya kumubwira icyo ntazi
iriya kudeta ese minisitiri witwa Kanyamahanga uramuzi
kuvuza n'icyo kumenya se kuba minisitiri twese twari tuzinya ko twakoraga inama buri cyumweru
ibyo wamubwiye ntabwo nshaka kubivugira hano
kuko
sinshaka kubivuga nabivuga kiriho mujye mureka kurenganya mujye mwemera ibyo mwakoze
ntacyo byabitwaye bwana twagira mu kubivuze
ngomba nze nisobanure neza akazi babahaye kari akazi k'igihugu ntabwo kari akazi k'akarere iyo kudeta yakozwe bavuga ko abanyagitarama cyangwa se bitaga abanyenduga ngo biharaye imyanya yose ibyo ni ibinyoma statistique z'uko minisiteri zagiye zitangwa Ruhengeri na Gisenyi hari ubwo ubwabo bigeze kugira minisiteri zirenze esheshatu kuri minisiteri 13 ibi ngibi rero abantu bakomeza kuvuga ngo hari ibyo abanyenduga ngo bakoze ngo baryamira abandi ntibyigeze bibaho ikibazo kiriya kudeta ntabwo cyagombye kuzabazwa abanyagitarama banafashwe bagafungwa bagapfa urupfu rw'agashinyaguro bagapfa bamwe muri gereza bishwa n'inzara bituma abo babafungiye bagasambakamba bajya kurya imyanda bashyize ngaho ibyo ngibyo mujye mubireka amarorerwa mwakoze wowe n'abagenzi bawe mwakoze cyane cyane na minisitiri wa defense nawe minisitiri wa
interior
uruhare rwawe kuri individu wowe wakoreraga igihugu ntabwo uri umuntu ku giti cyawe ntabwo najya kuvuga ni byinshi yoza no gushaka kubirwanya wowe warabirwanyije bigahagarara
Mujye muri noneho reka
ngo ariko yakomeje kugusaba ko wabivuga nka sebatware nicyo yifuza kuvuga nicyo yifuza cyane hano
iki sebatware se
uwe kugite cyangwa sebatware
ariko muragira ngo mvuye mu kiki kirimo hari sebatware yabaye ministre wa interior no kuvuga ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yagombaga gutanga raporo zo kwerekana uko mutwuwo uwo mutekano umeze imvuru ntaguzaje mu isaha imwe zarateguwe abana bararwanye mu mashuri wavuze iki wakoreye president raporo imizite mwakoresheje inama ya guverinoma mvuga ibyo bintu aho bituruka giheki ari wowe ari na mucuti wawe Habyarimana abo baburugumestre bawe ko mu mashuri byagiye biba amashuri si Kigali gusa no muri za prefecture raporo baguhaye ni izihe wababwiye iki nigeze kumvuga ngo wajya gutembera ngo ugende ureba utembera gasureba ko wagenda muri za raporo ahubwo ugenda wongorera wo kugeza uko bigomba kuzatungana iyi komite du salut ntabwo abari bayirimo baze bakubwira mbabwo amazina yabo
oya munishuti zanjye
ari umuntu akoresheje ati uramenye ati hari barwa nigeze kwandikira president mutuka ibyo ngibyo nabize za relation mwagiranye nyuma hari ibintu byinshi utakwira kuvugira no ku radio byanyu biteye isoni
habanje iby'abanyeshuri influence pare bari bavuye Burundi n'ukuntu bari bagiye n'ikije sinabitindaho
bitinde ho gato bitinde koko birakomeye mu mateka y'u Rwanda bivugeho gato ni
gura iby'abaye Burundi cyaragaho mu munwa ubwo rero haje
iby'abaye Burundi wenda nkufashe uravuga iby'abaye mu 1972 ubwicanye
no kuko ibyo mu Rwanda byakuri ni hamwe mu bintu byashituye abana bagira imvururu mashuri birukana abanyeshuri birukana abandi
abana b'abanyarwanda
y'amashuri ya mu Rwanda
kubera iby'abayi Burundi
abarundi bahungiye mu Rwanda
aha okay
noneho cyane na majorite rw'urubyiruko abanyeshuri bacitse ku icumu kuko abenshi barababishe bituma abanyarwanda nyine bagira akantu ni kimwe mu bintu byatumye abanyeshuri bahari bi reportage je sais pas ariko icyo nashaka kubwira twagira mu ngo icyo gihe uko twakoraga ikintu kibaye mu mashuri umuntu wa mbere na mbere cyarebaga n'abarimu n'abayobozi babo bagashobora kugihosha niba ari kigomba ingufu bajya kwitabaza prefe akakitabaza wari ushinzwe ingufu z'igihugu bakajya kureba uko byari byo kugira ngo bafashe abayobozi aho kushyira ikibazo ariko antorota bagomba kuba bamenyesheje minisiteri y'uburezi bw'igihugu igahita idepesha abakozi bayo ubuze na minisita akajyayo ariko kugera igihe imvururu ziri mu ishuri izarizo zose ntabwo parike yari gufata umunyeshuri ngo ijya kumufunga ataribo bamuyihaye kuko mu ishuri ugomba kwirinda ikintu cyabyara imvururu zirenze izari zihari noneho abandi bakabigigigana ubwitonzi rekareba abigishaga abana n'abategekaga na minisiteri
ariko aho bwana sebatware niba umunyeshuri yakoze icyaha yishe yatwitse yasambuye ibintu ni umunyacyaha kuko adahanwa kuko ibiharirwa mwarimu cyangwa minisiteri ya education
nakubwiye ko ubu si umunyeshuri umwe wagenda ngo ajye gutwika tute group y'abanyeshuri nakubwiye ko sosiyete yafataga bamweretse ariko kujya mu mashuri ngo agiye gufata umuntu ntabwo yabyemerewe kuko imvururu zashoboraga gukurikiraho niwe bari kuzibaza ariko mu mashuri abagomba kubihosha ni abo ngabo byabananira bakiyambaza abandi babarusha ingufu antete prefe akiyambaza ingufu zari zimukikije nta na rimwe minisitiri ashobora kujya arentereye mu ishuri gufatamo umuntu itamuhawe n'abayobozi b'ishuri byaraziraga iyo ni roro ya minisitiri w'amashuri n'abarimu amashuri suzidiye ndibuka nka rya ry'intuza ry'ishyogwe ryari ry'abangirikane na musenyeri Semurunguri yagiyeyo kandi icyo gihe bashatse no kwirukana abo bita remeneri akaba ari bari guheraho nyine batungira gatuki pariki abishyugwe bishu umuntu wa muforomo wabo abikabwa ibica umufreri wabigishaga basahura no mu gikitarama cetera icyatumye badafatwa ngo bitabora ngo birukanwe niyo ntuza ya mbere bahuye n'icyo kibazo cyo kubabwira ngo abana nimukuriho wagira ngo ngirende ntacyo nanyeze gukora
aho buretse ndashaka ngo nindi bavugaga ngo ntimo bakoreho
n'undushubasha
ukurushubura
cyangwa aburusha na ministri wa ministri de l'education
uratinya kumuvuga
n'ubungubu ntabwo ndabese undi wawe
uwo nde
ninde se uwundi
aho mubwire
ubundi twakoraga inama igihe cyose twagiraga inama buri cyumweru inama yabaga ku wa gatanu hakiyo inama ni perezida wayihamagaraga ntaburenganzira yari afite guhamagara inama ministre d'education nta burenganzira afite bwo guhamagara nta ministre n'umwe wari ufite uburenganzira bwo guhamagara inama kereka perezida yari atari mu Rwanda akaba yaramusize ko ambere ayo mushikariraho ntabundi gishoboka iyo nama yari exiyoma ya perezida niwe waduhamagaraga muri iyo minsi rero ntanamwe twakoraga aho tuyikoreye imvururu zasaga n'isaga n'izashize ariko rero abana abirukanwa bari babirukanye noneho icyo gihe perezida nko mu nama twakoze buri minisitiri perezida aravuga ati mwebwe mujye muri amashuri ya hariya mbese araducagura twese atubwira aho tugomba kujya babyiza ngo pasifi yakureba ukuntu amahoro yagaruka yewe banyohereje mu Ruhengeri ubwo nagezeyo abana turabona na turaganira imbabazi impamvu bakoze ibyo ngibyo nta nimwe bampaye ariko nkurikije inyigisho nabahaye n'iki naberetse kandi ko ibyo bintu bizabakoraho nabonye basa n'abanyumvise ariko kandi nta n'ikindi cyo ngiye kuba nyuma none ubwo twese turangije iyo pacification twongera duhurira mu nama yewe na perezida tuvu buri muntu wese agatanga raporo noneho ko mu konkurizo y'inama twemeza ko abana birukanywe n'abandi bana minisitiri w'uburezi abarokasa swati bagasubiraho bigaga babona ko hari ahantu hari umwuka mubi koko pura sekirite y'umwana cyangwa se y'abana bakabashakira ahandi hantu bajya ariko desiziyo twafashe igihe kwari ukubarokarasa
kubarakarasa ni ukubasubiza amashuri
ni ukongera kubasubiza mu ishuri kandi bakajya kuri mu mwaka bari bagezemo umwe rero bari barahamutse barashoboye no kwambuka bajya mu mahanga hari abandi bari bagihari abo bashoboye kwiga abandi bonyine bari bigendeye haza gukurikiraho imvuru z'amarise yo kwirukana abafunksiyoneri izo nazo maresoma nta nama twakunze twari tugikora cyane cyokoraho tuyikuriye mu nama twabwiye perezida ibintu biragayitse umuntu kugera kuri direct na superintendent administration yasinyirwa na perezida umuntu ufite signature ya perezida umwangaja nini sano nimu kufurema mukuraho agende ko musa niho ba minisitiri bari bashinzwe ufite umuntu nyine bari barikonye ko musubiza ku kazi donko ministre n'abantu baze hanyuma donko ngibyo kiri kibazo cya ministre n'abakozi b'ibirukanye ibyo by'imvuru tugize imana by'amarise birahagaze ariko bikiriho buhoro agiye kureba perezida abwira perezida urabona biriya bintu by'abanyeshuri ukuntu byaje hanyuma reba biriya by'amarise yo kwirukana abantu badafite ikosa ndashaka kugira ngo mpamagare abaperefe dukore inama dufate ingamba kugira ngo biriya bintu bitagera mu baturage perezida ati nta kibazo ndabahamagara pakiye twakoreshaga za telegaramu perezida aranyemereye inama turayikoze y'abaperefe ariko nsakuraho nsanga w'igitaramataje mu nama inama irangiye ubwo nyine twe twafashe ingamba ukuntu bagomba gukora desitoro ko rwose ibyo bintu bitajya mu baturage dusohotse mbona umuntu emesaje yaturutse kuri minisitiri araje nambwiye ati ikitaramo batwitse bishe abantu etsetera icyo rero niyo twagira ngo bavuze ngo nagomba kwandika wowe ni ko yakora ko twe ntabwo twakoraga noneho ubundi wowe ikintu cyabaye nk'icyo kibizi wowe wagenda ugatanga raporo feribar nange ngiye kumuha raporo ngiye ikintu nange kumuha raporo uko twize iyo dosiye n'abaperefe noneho wambwiye n'icyo cyabaye mu gitaramo ubwo hagati aho ngaho hari n'abantu bapfuye etsetera cyukura ngirimana hari ba ministre benshi n'abadepute hafi ya bose ma prefectura 10 aba politisi baho bose bari kontra ibyo byo gutwikara cyangwa se kuba bakwica aho bibaye babivye umugono bagahita bahajya bakazinya bagategeka abaturage ko bagomba kubakira ndegende biri namahirwe na banda forsera muzo umuntu ndetse bashobora kuba barakoranye mbona ko president nakoresheje iyo nama nungiye bandikira inzandiko ze ukuntu bagomba kugira umukwasi umutekano uwo mu prefe ni Kabera James nubari hani kivuruseri ugiye ubona ko mbeshe cyangwa se navuga nawe ngo nimutwike nk'uko bivuga cyangwa nimusengera abatutsi ariko baza Kabera twakoranye vraiment neza yari prefe nyina gukigera prefe ku Gisenyi azamubaze ntacyo ko naruza na ku detail ibaye yakomeje ku confirmer mu mirimo ye yahavuye ajya gukorana twagira mu
arabeshye
mugenzi twagira mu ngoro ko ibyo binabikuze ngo atako ministre de l'interieur ngo nta kuntu twari ngiye wari responsable mumbarize ko yabaye ministre w'intebe na ministre de l'interieur ukomeye ufite ubasha n'undi kukushundi yakoze iki kugira ngo abantu badakomeza gupfarira mu Rwanda
ubwo tukaba dutandukiriye kuko nitujya ni sahi
mwana nageranya ngene mise de l'interieur we yari ministre w'intebe hari cyo kujya tashobora kugira icyo akora
bigaragaza ko wa nta bushobozi buhagije wari ufite bwo guhangana cyangwa bwo guhagarika ibyarimo kuba
nibanje nagize aho ngarukira ntabyemere
none hanje ne ninde wari kubangamiye mu byo ashaka gukora kuko hari na kubajije ninde warambwiye ngo umuntu ariko ntumuvugize ninde wari kubangamiye mu byo ashaka gukora
oya abanyamakuru nabo bavuze muziko ndi mukora nka mwari mu gutanga ikibazo kandi azigisubizo donc yewe nka bana bisha abantu bikabwa intuza agiye kwafata bati no hagiye umwana n'umugende
ibyo ni uwo muntu ninde kuko utamuvuga
na uwo mubiye
kuwe
na mubiye n'umutamuzi uzabimenya ikindi gihe cyangwa niduhura uzambane nzakubwira cyangwa se uzasoma igitabo cyanjye cyo birimo
ariko muri kiganiro ntiwabivuga
uyawe na uyu munsi ntabwo uyu munsi ndumva
na reka tuve twagira muhungu icyo bivugaho hanyuma tujya mu gice cya kabiri
okay iyo icyo bivugaho nuko ibyo navuze nzabisubiramo kugeza igihe Imana izampamagara Sebatware afite uruhare runini mu byabaye muri 2023 nguko avuga ko adashaka kuvuga uwo nguwo menya ari nacyo bamuhoye ngo ntashaka kumuvuga utamuzi n'indi ko ari perezida Kayibanda ushaka kuvuga ikindi muri ibyo by'ubutegetsi bwawe nta ruhusa wari ufite rwo kujya wongorera perezida ngo ibi byabaye ukajyayo wenyine ugomba gukora memo ukavuga ko uko situation imeze ukavuga mbese kugira umutekano umeze mugatumiza n'inama ya leta nayo byo kwiherera mugenda muhamagara bamwe ukuntu muzakora kudeta n'ukuntu mugomba guteza imvururu mu gihugu ukaba mwarabigezeho ubwo ntimukabije ntabwo turi abana mugiye mubeshya urubyiruko wenda baba ariko ubundi uzakomeza ubihakane uzajya no mu ijuru ukibihakana nyamara
ni mugenzi
nama
nyamara ni kuri iki ngiki
nari nakibagiwe ndakumenyesha ko abapolitisi b'igitarama bari bafite gahunda yo kwikorera kudeta gukora kudeta uri ku butegetsi bakora kudeta si uyikoreye indi ibyo rwose hari n'umuofisiye w'igitarama wabimbwiye we ntabwo namwanditse mu gitabo kuko ntari nakabonanye nayo ngo mubaze
aho abapolitisi ko ari abasivili n'abantu basanzwe kudeta ikakorwa n'abasirikare ubwo bari kubikora gute
umusirikare wari ushinzwe kubyo organiza umwe niyo yavuga Habyarimana kuva ubwo ibyo bakoze buri munsi yabaga yabimenye ngo Habyarimana uziko n'abasirikare cyane cyane abakiga bigeze no kumurakarira bavuga ko yarabirengagije bati dore baratwohereza mu mashuri baratwohereza n'abagira bati ucyesitife ndetse ntabwo ari igihe leadership prise none se wakora iki yanga kubabwira iyo agenda ikashe ibyo bintu nabimenye twarageze hano mu Burayi nibwo nabimenye ari wo ofisi y'igitaramo babimbwiye ari wo mu Rwanda bombi babimbwiye turi hano ntabwo mbere nari mbise
reka twebwe twagira mu ngo hanyuma tujye ku cya kabiri
ibyo ngibyo avuga byo ngo gukinisha abantu ngo bashatse kubakorera kudeta leta se mwari mufite ni iyihe itari yo ngiyo ya perezida Kayibanda ko ari byo nyine mujya mugira mu matiku ukunze kuvuga ko hano ngo hari umugabo wahoze ari Suryetona umunyagitaramu ba hano mu Faransa nibagiye n'izina rye ubwa kabiri ngo yashatse kubakorera kudeta mwari bandi mwebwe babakorera kudeta hari leta mwari mufite mu yindi leta igarero nge ndangize ku kintu cyatuzanye hano kuri icyo kibazo avuga ko navuze izina rye naravuze nti nongere misubiremo ko leta yo mu 1973 tari ngombwa ko abayikoze aribo bari bafite sécurité mvuga Perezida Habyarimana nsanu dashaka no kukuvuga kuko mu byukuri nti namugenzi we cyangwa n'ishuti nibwo umunyamakuru yambazaga ati mvugize ndavuga ndakuvuga ibyo navuze rero nabona kubeshye ubu uzakomeza wibeshyuze ariko nta uzabyemera kandi mfite ibimenyetso byinshi ari nibyo nashaka kuvugira hano hari nabundi inama wowe ubwawe ubinginga ngo nabo bajye muri cercle yanyu gukora kugeta bishinirwa mbivuga cercle Perezida Kayibanda mwamuciriye urubanza rwo gupfa mugeze aho murarukomiwa ngo mbese ngo nagiye gufungwa burundu yafungiwe iwe ariko nagira ngo menye mbere mumaze gukora kudeta ninde wasabye ko ajya gufungirwa irwerere ari irwerere muri komine yawe cyangwa ni biraturanye
komine yanjye ni Cyeru ahubwo rwerere n'esetse yitwa Gahizari
ndabizi kuko byose narabajije niho wahuriye na minisitiri uriya abagize minisitiri w'agriculture nzengeza bera niwe mwamenyanye mbere ndabizi byose ndabizi ariko kuvuga ngo umuperezida bajye kumufungira hariya ngo akabeho ko mu birunga ngo azajya kumva ababivuze bose turabizi iriya kudeta nongere mbisubiremo n'ubwa gatatu iyo mushaka ko itaba ntiyari kuba ariko mwarayifuje yarabaye yarabaye kandi no kuba yarabaye yatugejeje ku marorerwa ibyo uvuga ni nk'uko umuntu yakugeza nkana akabaza nka kanyarengwe iba yarakiriho ndetse wagize uruhare runini mu gucyura impunzi z'inkotanyi wazanye yari guhakana ati nta ruhare nagizemo reka rero tubirekere aho ngaho tujye kuri icyo kibazo cya kabiri ndagira ngo mbwire umunyamakuru wa BBC ko iki kibazo cya kabiri cy'abahutu ngo n'abatutsi
nicyo nashaka kuvuga kuko
ntabwo nigeze nkivuga igihe twavuganaga namwe
yaranditse avuga ko ukuntu wabivuze ni ukugoreka amateka kuko we bavuga abahutu abatutsi ujya muri biriya by'abega n'abandi ariko ibyo wavuze rero ntabwo abyemera kuko aravuga ko ari ukugereka amateka wenda twamwumva abivuge kuko icyo gihe warafuze reka n'ababivuge gato bwana se batware
yavuze ko ibyo byamuko y'abahutu abatutsi ko ntabwo ngo ko ari ubukungu donko umuntu ufite inka zigeze ku icumi gusuza hejuru yari umututsi ufite donko uri munsi yazo yari umuhutu abatutsi barahari kwitwa ko ari abatutsi umututsi ukomoka kuri kanaka runaka abahutu nabo barahari abatwa nabo barahari ariko ntabwo ari inka cyangwa ntabwo ari umutungo ugira umuntu cyangwa umututsi hariya rero ni ukugoreka amateka ndetse telegrafe
ibyo ashaka kumbaza se
ntabwo ari ukubaza ni ugusobanurira kuko
mbwira niba n'ubungubu kibikomeje uvuga ko
mujye muzana abantu tujye impaka uko babanje kujya banasoma ibyanditswe n'abazungu baraza bose bati twagira mu ngo arakora politiki ngo yo hejuru we niko avuga iteka no mu ishyaka nuko yajyaga ambwira ko nkora iyo hejuru ngo yo mu kirere ibi bintu by'abahutu n'abatutsi ibyo by'inka si byo wabizanye inka cumi ntabwo ari byo wabizanye byazanywe n'umubiri ibyo gupima amabinga n'utwanwanwa tw'abantu si byo wabizanye cyangwa se gupima misaya si byo wabizanye byazanywe n'abazungu baragupimaga basanga ufite umusaya nk'uko bo babishaka bakavuga kuri umututsi ibyo rero byo by'abazungu reka tubishyire iruhande dufate umututsi nyine abatutsi bariho simbihakana ntabwo nigeze mpakana ko abatutsi batariho ariko icyo ntemera ni ukuvuga ko umuntu wese agenda akireba akavuga ati ngewe ni umututsi si uko byari bimeze kera za miruwari zari zitaranaza ubundi bavuga ko abatutsi batukomoka mu moko abiri iyo bazi amateka bagombaga gukomoka mu bega bagakomoka no mu banyiginya n'abaziga bahari ngirango ariko hagiye haziraho ibyo bita inzu kuko wafata inzu yo kwa Gahindiro ukavuga ngo uriya ni umuhindiro iyo uvuze ko ari umuhindiro ntabwo uba uvuze ubwoko bwe ni inzu abenshi rero hari amoko yagiye abava mu nzu nk'ay'abashambo cyangwa se ayandi akomoka ku moko yandi tuzi kuko ibyo twita amoko mu kinyarwanda ni 17 ayanditse ubu ngubu ndagira rero ngo njyewe nzumvikane n'abanyarwanda bamenye ko kuba umututsi bitapfa kuza gutyo gusa ngo arebye umuntu ngo yamurebye igihagararo ngo arebye iki ngo yarebaga iyo akomoka umuryango akomokamo ni uwuhe aka akamenya n'ubwoko bwe nkuko nakubaza ni wowe se ndere ya se batwara uri mwene ndi ukambwira uti ndi mwene kanaka wakanaka 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 ukavuga uti ndi umusinga cyangwa ndi umubana ubwo nibwo bwoko nuko mu kinyarwanda byari bimeze abazungu baje bamaze gutanga ibyo bita ngo book nibyo bita ibitabo by'imisoro bakajya bandika mu gifaransa ntabwo babyandika mu kinyarwanda ngo rasi barasi mu bwinshi ku buryo na ba Loise Munyangaju na ba Makuza abantu bose bari bazi ifaransa nabo barabyemeye ko ari rasi bagashyira parenthese sinzi uko babyita byo bari mu mufuka sinamenya bagashyiramo hutu tutsi twa ugasiba ibyo utari byo hagasigara ibyo uri byo ntabwo rero twebwe abahutu nkuko mubyita si rasi n'umututsi si rasi
ubwo niki
n'umuhutu nyine kuko yewe yuvuga ngo ni rasi ushaka kuvuga ubwoko uru bwoko ntabwo ariko twabivugaga twebwe mu kinyarwanda abazungu bataraza nakubwiye ko ubwoko wavuga uriwe ukavuga so ukavugaho yakubyari ukavuga so ukavuga na soko kuri wawe wewe ukageza ngo ku munani ariko ukarangiza uvuga uti ubwoko bwanje ni umubanda ndi umunyiginya se ndi umwega nuko byari bimeze naho rero ibyo batutsi bashabasha uko byatangiye bavuga bavuga ko ngo akomoka mu bwoko bwa bega kuko niko kwa mututsi ni wakomoka ibintu nk'ibyo ariko siko byari bimeze uko babiremye nuko wambwira ngo mbese kuki umuhutu ijambo umuhutu ryavuye inde so wabimwira ariko reka mbisobanure kugira ngo ube umututsi wagomba gukomoka mu bikomangoma cyangwa se mufitanye andi masano umwami akaba yarakugize umutware w'inka yarakugize se umutware w'umukenke cyangwa se umutware w'ubutaka abo bagiye bagabana abo bantu nibo bari abatutsi ikindi ndakongeraho nuko iyo nakanaka yashaka kuba umututsi warabimugiragamo n'umutwa witwa busikete yabaye umututsi sinumva rero ko ubwoko ushobora kugira utyo ukabuhindagura ni ikintu kiri muri mu banyarwanda ariko byabitaga ko abatutsi bari biyizi sinumva igituma ibintu tugomba kubirwanira ngo namuko ikintu cyatumye ibintu byacu bihinduka nuko ari umupadari n'umuzungu w'umutegetsi yaraje asanga abo bantu b'inyanza benshi kuko bari aho barebare ariko ntabwo bari bakanganye cyane kuko abenshi nta n'icyo bari bambaye uretse utuntu two guhisha aho imyanya y'amabanga iri sinumva icyo abatutsi bari bafite kitangaje cyane cyatuma bavuga ko bari bafite ibindi barusha abahutu abahutu bambaraga ibyo bita impuzu izo mpuzu zakurwaga muri fikuzi ni ukuvuga mu biti by'imivumu bari bazi kubyambara abandi bakambara impu
ngira ngo bwaratwe ngo barabasanze basanze abahutu n'abatutsi ariko barabikoresha wenda mu buryo bwabo tubivuga gutyo
abazungu babikoresheje mu buryo bwabo kuko basanze aribo bategeka kugeza n'igihe karasi avuze ati ubwo aribo mwasanze aribo bategeka nimubareke bategeke ntabwo dushaka ko abahutu bategeka ni ibyo nyine nuko baba babyumvaga byavuzwe mu mwaka w'igihumbi 1931
reka kuko turimo kurangira reka twumve byo uko bwana se batwara bivuga
ariko nari ntararangiza gatoya
ngaho
urangize ikintu kimwe cyaje cyatumye n'ibintu bizamba nuko abazungu bagiye bandika mu bitabo naho abantu bamenye gusomera cyane cyane bagiye mu iseminari bakavuga ko abatutsi bakomoka ku mugabo witwa Nowa wanditse mu Ikorowani akaba yanditse no mu Bibiliya Nowa yabyaye abana batatu abatutsi babitirira ngo ni abahamide nabo kwa kami bwacya bati bavuye muri Etiyopi bwacya bati bavuye muri Egypte bwacya bati ngo ni abanirotike abo bantu rero bageze aho ngaho koko mu by'ukuri kubera ubukoloni bumva ko atari abanyarwanda kimwe n'abandi icyo kintu cyatumye ibintu bicika n'ubu ngubu kandi biracyakomeza cyane cyane ubu ngubu habaye ibyo bya jenoside abantu bose bumva ko abatutsi ari ubwoko special nta nubwo bemera ko bivangavanze n'abandi abanyarwanda bakwiye kubana icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi bakomeza gukurura naho kuko numva n'uwo nguwo ari cyo ashaka gukurura bakamenya ko ari abahutu bakabamenya ko ari n'abatutsi abari bo kuko ariko si ibyo byatuma abantu bajya kurwana nibyo gituma rero umuntu uvuga ko umututsi ari ubwoko mbirwanya kuko ubwoko ni umusinga ubwoko ni umubanda bazari bo ukundi babyita
reka twumve se batware
ariko ugiye neza iryo jambo ukuntu yabivuze yabaye warishyiriyeho
irihe
ukuntu we arangiza ibyo avuga ko
nuko iyo mbimanya nari kuritegura ubu ngubu cyari kigali cy'isaha imwe ariko
ntacyo bitwaye ndongo ngewe nuko yavuze ati ibyo byo by'amoko y'abahutu n'abatwa n'abatutsi si byo kuko umututsi ni ufite inka icumi gusa hejuru
sinigeze mbivuga utyo urabishyo n'abazungu babivuze nabwo ari twagira mungu cyakari barasubiraga mu byo bavuze
ne ishisoma
muzungu yashatse
kuvuga ngo ubwira ko ufite umuntu n'ase tuvugana
ngaho komeza ubwana se batware
ibyo abazungu aba nose kigeri usomye igitabo cya Kagame ukaba kigeri wavuga ko aba umuntu hari umuntu tsavuga atari kuti yagasani ko abahutu baduhingira kumanywa none se wohingira ryari kigeri ayobwira ngo ngo bihingira nijoro Kagame yandika ngo n'urwenya cyangwa puruvudire ko ibyo bibazo y'abahutu n'abatutsi ntabwo ari abazungu babizanye abazungu basanze turiho umugabo yazanye two busiyete siyete urundi rwego ni ka exceptionnaire busiyete yakijije umwami sinzi koma kuko banze kuyivuga ahubwo bavuga ngo aho umwami yakuye busiyete eputosete naho busiyete yakuye umwami ahubwo ahita nyine amugira umututsi yamushingira abakobwa babo asangira kumuheha umwe iyo ni ka exceptionnaire y'umutwa naho ubundi igihe cyo nari navuze nuko yavuze ati ibyo byamuko yaho tubatwa batutsi ntabwo ari byo ati ubwoko ni inka udafite inkizi nizi ndetse mbye nari turakubaza twagira mu mwenda none kuko nawe uri umututsi ko mbwiye ko iso afite inka nyinshi
ntabwo yabivuze ariko ibyo
ngibyo
kwikondera ntabwo ari muri BBC
oya ibyo byuko iso yavuze ko yavuze ngo
ibyo ngibyo nibyo
ubaho ukiraga inka zase kandi we ntashobora kwemera ko amutwara kwa tongo amutegeka icyo gihe bivugaga kuri Kagame ise yahunze ati ntacyo yahunze ko kugira ngo adategekwa n'abahutu ndetse aravuga ati direct nanjye niko namera umuntu wadukurikiraga inka aramutse abaye umutware umwana we ntabwo ntabwo yantegeka
Ndiye ndiye ariko mu gihe
warabazi babatse boke
ntabwo ushobora kubemera ko turangiza gutya
turangize gute
ko basaha ariko kutujyana kandi simbyemera niba ari uyaye icyo kibazo nkarakivuze mu kiganiro twagiranye ngomba kugira uburenganzira buhagije bwo kwisobanura
isobanure
wewe umuntu azana ibintu bisa naho ari bikirano ntiwamenye ushaka kuvuga tankarazije mu byo ngo byo mu kirere byatwagira mu ngo ushaka kuvuga ko ari umututsi n'ibindi nyinshi abazungu basanze abahutu n'abatutsi n'abatwa bariho kugeza na nubu nta wabihinduye iki ngiye kuvuga ucyumve neza ntabwo abazungu bataraza bigeze bavuga ko ubwoko bwabo ari abahutu cyangwa ko ari abatwa ko ari abatutsi ubwoko bwabo bavugaga biriya nakubwiye nibyo twita moko twebwe uri umusinga uri umucyaba uri umugesera uri umushambo cyangwa se uri umuzigaho ibyo nibyo bitaga moko wabwaga igisokuruza cyasuka uti ubwoko bwanjye ni ubu ntabwo wagenda kuvuga ngo ubwoko bwanjye ni ubu ndi umuhutu ariko ntibyakuvuzaga kuba umuhutu cyangwa se ngo kuvuze kuba umututsi ibyo bagiye rero bandika ntabwo ari byo uzantuze ngo ibyo ntabwo jyewe mbirimo
sahera turangiranye mu kinyarwanda baravuga ngo kuyavuga siko kuyamara nanjye ndabona izi mpaka zishingiye ku mateka maremare ntabwo bishobora kurangira mu kiganiro cy'isaha imwe mu mabare rero barashimira kuba mwemeye kuza mu kiganiro cy'uyu munsi cy'imvono imvano bakunze ibikiganiro imvono imvano na hadusoreje imvono imvano y'uyu munsi mwateguriwe na Ali Yusufu Mugenzi na ubutaha